Iyi ndirimbo ni y'abantu babiri biyemeje kuba umwe. Karenzi Dazin na Iradukunda Marie Rose. Imana ibahe umugisha mu rugo rwanyu. Nge ndi Alan. Ubukwe buratashye. Marie Rose na Dazizi. Musabana karamata. Dore uko baberewe barebana kana ko mu jisho. Imana isumba byose yabihaye umugisha. Ababyeyi inshuti n'abavandimwe twaje kubashyigikira. Muzagire urugo ruhire, mubyare muheke. Ibirori byatashye, ibintu byaryoshye. Ubukwe buratashye. Marie Rose na Dazizi. Musabana karamata.
Mulungu amidalise mu nyumba yanu. Amidalise mu chikwati chanu. Akudalise nina bana Marie Rose na Dazizi. Akudalise ni Mulungu akusungeni. Mukaoneko wazikulu, mukachokeko na imbwi. Chawama lelo chawama.
Exclusive to Say the Hype Man.